cuppiningol ko waɗirte juuɗe yo ɗum hunde andande sanne e sahal leydi meɗen ndi fuu fota sa yettiki les région Tumbuto o iɗum e kaddule anda ton illa e awwalun yo fina tawaji maɓɓe du juuɗe ɓe ɓama ton so ɓe tuppinira masinngaji kaña ko nandi e muɗum Mouhamadou Abdoulaye Haydara goto e tuppinowo ton keɗɗen komo sifi dow hen
dallankaji ana moƴƴi sanne sa ɓorni ɗum yaade yenge ana reene ana sakka gite bonɗe arande kal haddi en ɓornoto dallankaji e ɗum e fina tawa Tumbuto nde jiiɗa neɗɗo ana ɓorni dallankaji fuu aɗa andi to iwri Tumbuto iwrata sii fuu ana yiɗi ɗum
Mahamman Haydara wi tuppinirgol ngol ɓe gaɗirta juuɗe ngo kañum ɓuri ɓoyde kañum du ɓuri yiigo o wi Simodi Lay ɗi fo ɓe gaɗa
alhamdulillah
alhamdulillahi miɗe yetta Allah miɗe heɓa commande fa heewi fuu ɓura wakkati kurtugoji ka hannden yombayɓe ɓuri ɓornude ɗum so ɓe jaha mairie no yimɓe poti yiinde ɗum wakkatiji fey coodoɓe fuu keɓata ɗum tuppiri fina tawa ana jogi nafa mawɗo bamako ga en kanankoɓe kana yoppude ɗum majja fey ana hani ko ɓe jangina yimɓe dow mum yoɓude ɗum en lewru fuu
caggal tuppinirgol juuɗe le ko sakkiti ko miccitede wiide masinngaji ɗi ɗum jalti yo duuɓi ñalawma hannden o caggal ɗiɗo masinngaji goɗɗi kasen jaltina masinngaji ɗi ɓe noddirta ordinateure ko heewi e ɓornotoɓɓe an nayiro toon sanne caka sidiɓe
nafa mawɗo woni tuppirindi sabu saɗa tuppira juuɗe wakkatiji won nokkuji ɗi jeggidata ka so masine ne joƴƴininɗa ɗum fa gasi fuu kañum jaati waɗɗan golle mum sa ɗiɗi hemde hunde ley golle o a hana nattude sabu ɗum wona golle nattere ko mbiyami sukaɓɓe golle fuu mo gatta ana hani ko gaɗa hen soobe yalla aɗa heɓa hen nafa
ɗiɗo tuppiniri hono fuu no coggu muɗum warata tuppiniri le saha leydi meɗen ndi goɗɗi eɓe gaɗira ɗum ujunaji deebe goɗɗi du eɓe gaɗira ɗum uynaye nogay ka micciteɗen wiide ko masinngaji ɗi ko ana fanɗi ko ƴaɓɓoto le hen uynaji jetti noon yo hoɓɓe kollitiri wiide